DutchMsafi.com.
Leave me alone. Swezi kusu bata, mina waza kusu pesa. Nakula rata bata, pakulala ndo utata. Neze kusu wife, ni ulize kusu chapa. Staki life fake, ndo maana na pambana. Kitambo na haso, staki na mtu bato. Mbosa na mpako, endelele kutuwa macho. Samba loketo, staki jeza kitoto. Mashenzi hawatoto, awewe kuhu moto. Leave me alone, niko pisa mina sakato. Leave me alone, niko pisa mina sakato.
Yeah, la 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 la.
Nipo serious, swaga mkwanja. Mapenzi no experience, shaniumiza sana. Kinona nipo saiti, ujue nimeseto mipango. Na fight niliwe fighter, na kesho nimiliki mjengo. Kwata mama hawa amini, kila nalofanya Mungu anabariki. Kitambo na haso, staki na mtu bato. Mambosa na mpako, endelele kutuwa macho. Samba loketo, staki jeza kitoto. Mashenzi hawatoto, awewe kuhumoto. Leave me alone,
niko pisa mina sakato. Leave me alone,
niko pisa mina sakato.
Pakua ngoma kali kutoka kwa DutchMsafi.com.